sigani wanainuka dhidi yangu, wanasema mengi juu yangu, Mungu hatokuokoa. But you are my God, my everlasting God. Lakini Bwana umeinua kichwa changu, machoni pangu mbele ya watesi wangu. Oh, Elola, Elola, my everlasting God, my eternal God, Elola,
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 my eternal God.
Siri ya wokovu, Baba, umenipa siri, umenipa siri, siri ya uzima wa milele. Oh.